CK Music promos that.
Oh yeah, John D. Yeah.
West International.
Johnny Mick is in the building.
Mitch,
aka Trick Tiger.
This is things in the pew. Titu ya kava ni cho yuma pa street. Mane ya fute si denda ura na mfuit. Niki si what is this? Tipala uke tigonele kolo zig. No dichi megomia can do this. Iwa, suzazi wona zigwid. Kaliki liki. Let's wake, tichi tego magakashi.
Makakashi, makakashi. Chitago makakashi, makakashi, makakashi. Usichitago makakashi, makakashi, makakashi. Chitago makakashi, yeah. Makakashi,
ni mi
makakashi. Usichitago makakashi,
yeah. Kutufike baja kufunika makakashi,
yeah.
Noti I don't mind uzambo kutyeche katapa. So tie pushinga olo china kanga baka,
yeah.
Ni sweat for sweetie, noti va kushinke bacha. Zizi pele izi nika posa kuwa maka,
yeah.
Kelo salanga na valu ksungo na kakwama. So olo chiveshani zibuzani za pula. Nongala bati man, jino kambati wadula. Oza wala bali heta iwe cheni kumusula. Iwe keti busy ama no kuli fizi. So tie tipungane ngati tiri semuliki. Yo chasing on my dreams, you was ati masiniti. Manika haso hard, japanjie security,
yeah.
Kala cha ulimba munga layo ni mujango. Jeire kukacha usakira mabufalo. Ole kwa sepwanji vagai na yonayo,
yeah. Titu ya kava ni cho yuma pa street. Mane ya fute si denda ura na mfuit. Nikisi what is this? Tipala uke tigonele kolo zig. No dichi megomia can do this. Iwa, suzazi wona zigwid. Kaliki liki. Let's wake, tichi tego makakashi.
Makakashi, makakashi. Chitago makakashi, makakashi, makakashi. Usichitago makakashi, makakashi, makakashi. Chitago makakashi, makakashi, makakashi. Usichitago makakashi.
We gotta work if we gotta have money. My block ya kupaye if you taking it for funny.
For real.
As a guy you funny ka una plani. Chitago magakasha sevens ya koke ndani. Ufuno fela mushe sevens. Mamuna ni gumbua boy kwa same.
Kwa same.
Makila kopepa japeva ya mboseka. Chikulu balansa kukakutia sikachepo. Chikanga ule ipaza kukumazulu. Kukacha kuseni pendako makwacha. Doklesa na kamba kale uno. Amano kuliwege kule panga fiesta. Weki, yes, you know, weki, fuse kinde mwetika korwa mambo tisecha my change. Flexi, less you can look at my face. I ain't the type of nigga that can entertain laziness.
Makakashi, makakashi. Chitago makakashi, makakashi, makakashi. Usichitago makakashi, makakashi, makakashi. Chitago makakashi, makakashi, makakashi. Usichitago makakashi.
Ela ela nigga nachi. Nigga no one nigga G. Dance down my nigga.
KZ Jairo Tikash. Bachilolo Pagetto. Nabambi Nabambi Agach. K-Vibes Entertainment.
Makakashi, makakashi. Chitago makakashi.
Makakashi, makakashi,
makakashi,
makakashi, makakashi, makakashi,
DIC Entertainment,
CK Music Promos.com.